manye muze mata. Nikibana ungarara, nizike karakara. Kala shakulola nyuma hapana. Kubalando kumanya hakutalala. Kishunda manya kukala hasara. Si hasara ni mazachaga giza. Lamza na onda ngala. Kupangana kukala ni tufauti. Simanya kaluna nipata. Unadima kupangana vika koseka. Kaimanisha ukaha. Unadima kutanga na vika kosa kuwa kata ukatoka. Baha kukala na imani. Mana mataraji yoga na banda. Akili ni here mlala. Ukihumira vinafaha. Mlano na mboza vika hana nyugwe. Zavitanda viteka na vijisha mana. Umira akili na mana. Kala kuhumira ndo haria hanyugwe. Kitando na ihumira kuzalaga. Simanya kaluna nipata. Kwanza kwanza chonzi na kufula kunaza. Piga mango silole baga ishi bila kuhalana. Lakalo na bima la bine gagada akiba yike sana. Johari hakunza nzanza chonzi na kufula kunaza.
Every morning yes speak your blessings. Inajibe positive I will make it. Negativity separated. Bina ukalana zifuraisha daily. Elina zifuraisha daily.
Penye ni apana njia kuzahangira. Ni ya ye huku saba kusababisha. Ngira ni ii shuhuli kushulikira. Habi ambiu shuhuli ni gonyo za tukiwa. Kumbati ya maishaga pako tihende mwenyeko. Kurahia barakaza kwako takala nchacheko. Jifundisho kuzipara zigwere kweje moyo wo. Ariche manenu iho kalona shida o. Were mahiko vino kihijo. Makupangire maisho uzipara hana vipimo. Maboye ugwe mapache fauna visho. Angine mapambe uzikirwa ni wakati kuishi visho. Kwanza kwanza nzanzanza chonzi na kufula kunaza. Piga mango silole baga ishi bila kuhalana. Lakalo na bima la bine gagada akiba yike sana. Dohari hakunza nzanza chonzi na kufula pekunaza.
Every morning I speak your blessings. Inajibe positive I will make it. Negativity separated. Bina ukalana zifuraisha daily. Nazifuraisha daily. Nazifuraisha daily. Nazifuraisha daily.
Matsa.